busima bongerwa byokoze ewe baletala ne Uganda eno tusima byokoze bene we bale Obuganda busima bongerwa byokoze ewe baletala ne Uganda eno tusima okumya kitiwa kyegwanga Buganda okutwaliza wamu Uganda yeva Buganda Buganda lino gwanga akasera pokali tuka Buganda ngeri kunti uko kubaje tulaga tulabayo teri ya dechizikiza okuja kechitangala bene yukwe wangala okuja kechitangala bene yukwe wangala byokoze bene webale Buganda busima bongerwa byokoze webale ddala ne Uganda eno tusima byokoze bene webale Buganda busima bongerwa byokoze webale ddala ne Uganda eno tusima lisodde ne mulengera wala natalinya mukatebe mulyango guli okutocha okujja kababa musomoza Fumitiriza Ebera kewenge somoza Ye Uganda, ye Uganda Wataba womutegete Ye Uganda, ye Uganda Wataba womutegete Omugabuzi kusinze bene Bafe bemba musota Byokoze bene webale Obuganda busima bongo